M Beats Music.
Slevos. Biggest level. Look, yeah. Baza Coca-Cola, Paco Ticheni Cafe. Depe mwaziba kutilelo ningalape. Befistas, God of Fire, leka vapie. Valina njala vapele nkono mukate. Tongo yako ya kutumfia kuvalomu. Weze kufunza wakumana na vastrongu. Kemu na komesa, afine bomu. Nga mavesi ove ya ripopu fire kukulomu. Less than the ghetto, nirida msosi samatika. From the dark, remi light it up in a pen pita. Never seen a wali ya kupisa mamunjisa. Wani disa, we all want the money, stifu no futika. Atendine wakaso, ni namba litimazo. Ngani panga drama zambiri, why not join my hustle? Not che ulazo. Dawa voba za kukwira, siya che umbazo. Wamboni sokoneza, pongo yako sisebenza. Wamboni sokoneza,
tisapusana.
Wamboni sokoneza,
barivana.
Wamboni sokoneza,
usasebana.
Wamboni sokoneza, pongo yako sisebenza. Wamboni sokoneza, bwela watia. Kuli level bwela watia.
Usasebana.
Bwela watia. Kuli level bwela watia. Otherwise usasebana. Bwela watia. Kuli level bwela watia.
Usasebana.
Pela wadia. Kuli level pela wadia. Otherwise uza sebana. Only pigs na mabifu ndewa konda pato. I'm the goat, so she sangwa muma pato. Me and my nigga don't blink. Ngoru sato, my name everything. So tuale tele pa wato. Nilipe time kumundi uyambo si provinga. Deje tisevenza sinifu na phone yuzinga. Muka inda pa mamidia ni kunipuringa. Shots on shots, no intellectual ni kusuwinga. Sindine type ya kweba nifuna vanione. Simu nikonda pa mwamba soba funa nipone. Life yanga munga fuaka funa vanilore. Mistake ndava mwaushe piba nda penze kone. I've been a god, listen when I caught. It's rap music, rappers end up getting caught. If I tell you I'm a god, cause I fins a why. No matter how much you smoke, I'm the most high. Wamboni sokoneza. Wamboni sokoneza. Wamboni sokoneza, pongo yako sisebenza. Wamboni sokoneza,
tisapusana.
Wamboni sokoneza,
barivana.
Wamboni sokoneza,
usasebana.
Wamboni sokoneza, pongo yako sisebenza. Wamboni sokoneza, bwela wadia. Kuli level bwela wadia.
Usasebana.
Bwela wadia. Kuli level bwela wadia. Otherwise usasebana. Bwela wadia. Kuli level bwela wadia.
Usasebana.
Bwela wadia. Kuli level bwela wadia. Otherwise usasebana. Yeah. Slevos. Kai wapa. Kai wapachi. Yeah.
MM Beats Music.